umncintiswano. Yemithi why ningasiphandela imali ningasinakelelani ningasizamela iplan. Ukuthi why ningalala emakhaya ningasadla amamayo nizophelela imali. Noma bangiphethula biro wena uhamba ngozilo. Hamba ngephasi imoto ivotha nomlilo. U-aye bro engabukhalisa umsindo ngithi mina nginobhode futhi ngibonga nempilo. Asabi roboto roboto chorasi chorasi pola ihola okay right clean. Roboto roboto chorasi chorasi pola sihola okay right. Mathil, asabi siyahamba sure. Nyasali.
Sangena thina sambule indlela. Langela ntwana yamzwalala. Kumnyama ntwana lethi khandlela. Shaya ipiano khala zonke imama. Sangena thina sambule indlela. Langela ntwana yamzwalala. Kumnyama ntwana lethi khandlela. Shaya ipiano khala zonke imama. Sangena thina sambule indlela. Langela ntwana yamzwalala. Kumnyama ntwana lethi khandlela. Shaya ipiano khala zonke imama. Sangena thina sambule indlela. Langela ntwana yamzwalala.
Splash splash, ngwana senzi bash. Kwani plug, ngwana sapi dash. Kwani kwembo, kani funi cash. Senzi umlando, wena sfuni nets. Elithi one, ele ele, elithi two, ele ele. Tali bele, wena pepu bela. Kule six, yama bele, mfuna four. Yama bele, uamanda, nwesa nele, mandane. Elithi one, ele ele, elithi two, ele ele. Tali bele, wena pepu bela. Kule six, yama bele, mfuna four. Yama bele, uamanda, nwesa nele, mandane. Elithi one, ele ele, elithi two, ele ele. Tali bele, wena pepu bela.
Shy piano, colors on key mama.